Sam.
Oh yeah. Binguni hatuwezi fika sisi sote. Nikilipo nasemanga upewe wote. Na enjoy, na enjoy. Na enjoy, na enjoy. Wezi yelewa nina lewa zinitoke. Ukinipata nimelala kwa matope. Na enjoy, na enjoy. Na enjoy, na enjoy. Oh, mnyache nilale. Niamke sanane. Nishake Bob Marley. Ndio nijitandaze. Tangu tuachane. Niko kiwanjani. Na enjoy, na enjoy. Na enjoy, na enjoy. Natibu hangover na tumbukiza. Nusu pizza na lipiza. Sina shida niko na suda. Alhamdulillah si watoto wameiva. Piga shot wache chomeliva. Sijali sana na nchalant. Lazima sherehe after dili meivana. Sina noma, no wahala. I'm like a nomad. Sky sana
ay, eh. Na nikilipo na semango pewe wote. Na enjoy, na enjoy. Na enjoy, na enjoy. Wezi elewa nina lewa zinitoke. Ukinipata nimelala kwa matope. Na enjoy, na enjoy. Na enjoy, na enjoy. Ay, mnyache nilale. Miamke sanane. Neshe kipop male. Ndio nijitandaze. Tangu tuachane. Niko kiwanjani. Na enjoy, na enjoy. Na enjoy, na enjoy.
Ay, salo imenipata nikiwa kwa ba. Kabidi niongezewe mizinga katha. Nilikuwa nitoke wakacheza hadi kesho. Na hiyo doba ni kama ikona mabebo. Abracadabra, nikona babra. Warembo wengi, wako in surplus. Kono moja kwa haga, ingine kwa tambla. Chunga sano silewe ugawe shamba.
Kuwa famous easy, watiaja takujat. Ila raha misi jinyimi. And I'm taking every chance. Oh, ukiniona siulize. Wapi nililala jana. Wacha moshi tuipulize. Ju inapita kama udana.
Binguni hatuwezi fika sisi sote. Nikilipo nasemanga upewe wote. Na enjoy, na enjoy. Na enjoy, na enjoy. Wezi elewa ninalewa zinitoke. Ukinipata nimelala kwa matope. Na enjoy, na enjoy. Na enjoy, na enjoy. Mneche nilale. Nyamke sanane. Nyeshe kipop male. Mwili nitandaze. Tangu tuachane. Niko kiwanjani. Na enjoy, na enjoy. Na enjoy, na enjoy.